studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
sakirabe hidi be jam nyalli e modo eden goni hande alal bare noga e nay lewru avril hitande 2019 sappo yamde yabori maslima chapande na e joy usman nyalli bulle kabaruji do gagni kante to bogi jande to on kompetete wiide jonte kewde joni coggusima ana wondi e ɓeydade hen toon goto ko soddeteno ujunaji sappo e jetti hana sotte hande fa ko yaata ujunaji noga e tati na fa yaade ujunaji noga e tati e temen nayyi torra muɗo ana wondi e hewadde bangal gollede keɓal sariya mamadou sensi kulubali président patrona kanoɗo waɗede alal bare hande tribunal commune nayo bo heɓa e waɗede capanɗe capanɗe yimɓe jaltidari pali mo e juge o hollitinde wiide o saratake malinkoɓe wonɓe jolari ley leydi mauritanie ana darta e laamu o faabo ɗum ɓe ɓe kollitiwide eɓe jogui toon tiɗallaji hande ɓe gondi e ribbede wartude jaati yo ɗiwani semɓe kabaruji ɗikki keɗa ko bisimilla moɗon heɗade studio tamani coggusima ana wondi e ɓeydade ley jonte seeɗa nenno ɓe kollitiwide coggu o ɓeydeke fa ko ɓuuri nenno fa ko yaata ujunaji jeegom woni ko ɓeydiri ɓeydugol coggusima ngol waɗi fa golleji kewɗi banggal ñimgo daro ley capital ngal e ley kedde leydi meɗen ndi mali ley hitande kolita wiyede ko hasindina e sima ana yaafa e millioji tati na hono wori Oumar Waygallo
ngol ɗo ɓeydugol simon ngaji itteteɗi caggal leydi ndi sottoɓe kollitiɗu ko laati sababu muɗum maddiji kewɗi gonduɗe waɗede ley leydi sénégal kañe ley leydi gambie woɓɓe du kollitiɓe tiɗallaji ɗi usine gonɗo nokku noddirte diyo jogui laati sababu muɗum ɗo bomo ko ɗo toon ko wonno sottede ujunaji sappo e jetti wattu joni ɗum ɓama ujunaji noga e tati fa jettoyoɗa ujunaji noga e tati e temeɗe joyyi mena kay ɗum wondi e sottede ujunaji noga e nayyi tumbuti ɗum wondi e sottede ujunaji noga e jeɗɗi jagotoɓe simon gaji gomɓe ley leydi ndi kollitiɗu ko laati sababu muɗum wattu joni ko heewi kañum nawtirto oɗo simon so ɗum fuɗɗi faɗɗitinde fu coggu muɗum gabban yimɓele nawtirtoɓe simon ngaji ɓe kollitiɗe jagotoɓe muncoto nde ɗum fuɗɗi fanɗude fuu nden ɓeydata coggu muɗum ley leydi mali ndi hitande fuu an ɓuuri millioji tati toon simon ko nawtirte ley leydi ndi feccere tan moƴƴinte ley leydi mali ndi usine moɓe noddirta jamo on ɗo hitande fuu ana moƴƴina ko ɓuuri million goto toon kañe société goɗɗo kase moɓe noddiri siman de l'afrique ley hitande fuu ana moƴƴina ko ɓuuri ujunaji temeɗe joyyi toon siman ngaji nawtirteɗi ley leydi mali ndi ley temedere fuu capanɗe jeenayyi ɗi ley leydi sénégal iwata ɓe puɗɗi toon golleji mabɓe mawɗi ɗum ɓuyti simon o natude ley leydi mali ndi woɓɓe kollitiwide ɗum laati sababu muɗum so coggu mum ɓeydi
e wi nawtortoɓe ɗum fay hunde hana wadde fa coggu siman ɓeydo fuu ɓuuri wattugon e joni mo tiɗalla woodi o nenno e hakkillo mabɓe laamu o ana hani ɓamde dabreji fa tiɗalla o heɓene jogol abdoulaye balo radio walde noddirtede association libre des consommateurs mali en nen himɓe mali nenno hollitiwide walde muɗum nde ana wondi e wadde imadaraji fa coggu siman o ɓuyto kede ko Idrissa Sako do faccitango Oumar Waygallo
pour l'augmentation du prix du ciment
wakkati nde min nani ɓeydugol coggu simon ngaji ɗi fuu min bindi lettre fewde e suudu ministre humnidu kabaru jaguji ley leydi ndi ndeɗo lettre wotere min pewni ɗum e gouverneur o famin paama yalla ɓe andini ko jamare jagotoon nde ɓeydi simon o na ɓe andana landol ngol min gondi e wadde arande wattu joni o hoɗum waɗi soɓe muñci wakkati nde leydi ndi jogui tiɗallaji soɓe ɓeydi miɗen darda gouvernement o ɓe ƴewto yalla hono coggu simon iwowo ley leydi sénégal ndi hani ɓuytirade saabu de ɓuyta kulle kewɗe e ley leydi ndi ɓe gannoɓe gatta fuu coggu simon o jippo so ɗum jasa en ɗo wonno ɗo tan fati ƴaɓɓo
capanɗe jeɗɗe joyi capanɗe jetti e nayyi sappo e goho sappo e goho capanɗe jeɗɗe joyi capanɗe jetti e nayyi sappo e ɗiɗi sappo e ɗiɗi nenno dewɗi numéroji ɗiɗon mbawi noddude kolli toon ko woni hakkillaji moɗon fa ɓeydoro ɗon famuɗo ɗo mbawi darde kabaruji fuu kabaruji ɗi fuu do helloji amen facebook et twitter sariya président du patronat mamadou sinsi kulubali kannoɗo waɗede alal bare hannden suudu sariya tribunal commune nayyi o heɓa e waɗede président cour supréme hayfi mamadou sinsi kulubali yennude ɗum haalde haalaji bonɗi dow muɗum beeta ko sariya makko hanno waɗede capanɗe capanɗe yimɓe daari dammugal tribunal ngal haddemo nenno haddemo nadde ley tribunal ngal warɓe waɗ majade ɓe kollitiwide président cour supréme o jaati yoppo golle tafo nenno sari nden watta fa sariya makko waɗe keɗe ko sanu sar hoorejo réseau des petites et moyennes entreprises omo wonno e majiɓe ko wi Hamadou Hamma Mayga ɗo faccitago Mamadou Sama Seku
jamarne jaɓa fewi o kiiti Kulubali waɗe saabi hakkillo mabɓe hana fewi kanko laamiɗo yimɓe ele saria noddamo laamu tawe ɗum neɗɗo gollanomo hinoto kabaru muɗum nden no banggal potal saria ko hani tafuni yo yoppa golle hoorejo kabaru saria o yaaha toon tawe tan o ɓinguel leydi ndi nden so o jaɓanayi ko o hayfa ko saria daranto kabaru muɗum saria ne hani darnade kanko monsieur Kulubali o e kaña dun tapi hakkili tawe ngaddo hello fuf juke mi sikitali fi anya lobo kanko procureur o ka ko hani fay tapili yoppa golle den witna kabar mu dun sariya
jande fami gulu maistra en nana pawinde do hakke nedda ko fuddi beta ko do bama ko do maistra civil et militaire en be region aji kay segu moti gaaw e tumbutu tawta bama ko ne no kawri hen de jande kande wadde balde tati comité international de la croix rouge kany institut national de formation judiciaire darani do kede ko ne no kede ko marian de kay mon jet kanko ni conseiller juridique régional CICR wi mahamadou samaseku
il y a autant de violations qui sont connues
seriaji kiwdi nangudi bangal pelle de fuf denno lamko be kani huntande dun hore lingul do famingul ngadan totun dural hakilaji do kala ko hasindina bangal mudun yalla lamko be leedi malibe na bawa hinade do bangal seriya kete adnarundu na war dubi seden fedde sisende ne ya fuf na gulida e yimbe le seriya bangal hakiji ne da ko der adnarundu hewti kam e magistrat be je hinade dun no hani denno mi ngaranam be gul do famingul le ku jabi mi ngad non hono gul do famingul ga bamako ga e le lewru desam hitan 2016 wattu mudum dum nafal non do hakkeji ked annarundu ka ndedo darande yobri fuf sariya leedi mali e ko nande mudum e kanye sariya wonande kaptibe be
yimbe mali wombe witte witale leedi mauritani ana jogi tidallaaji balde kewde joni leedi ndi rafi tawrede carte séjour e be gondi nena be gondi nangede uddede kaso sito radji fu e be kolle sakito be dibbe wartude be wombe jollaari kollitiwi ana darte e laamu mali o fa bo dum ben kede ko abdoulaye dambele wi seydou famba do faccitangu mahamadou samaseku
waka djoul o min malim ko be gonbe ga ene be na tampi sanne yobru fuf ti alaji reji lolirdi carte séjour wat djoun o idum tidi karuji ngonton jiltitodi der ngalduro de nangude kala hobbe fadama be uddoyde be sato min jaham fa champane ne der garwa nuko faadiri ni mbawa faylelade min jitraga fi natural bido bangal yagul ladde e le yontere ko buri chapan tato dubili de mali njaltinte yaade kirul ngul sere uru gogi min ngadi bawde man fuf yalla kejabe le mali gonbe ton be na kinno kabar mudum ka dun nafali tawene fay kanko kananki libbi ibeka na andani kabar mudum e kulti min wide dabare hebente dun bangal gulidal hakunde lede mortani e mali ka fa hande o min goni minen dom
mbassam ko jatete hono kadungal nesu ana borne sanne le hirnange afrika niger yo leedi ndi malinko be nabata mbassam sanne le mudum sabe ana batti e mali mali do holita wede mbassam jiwrata mbassam ngaji si hedi tawete le lumoji mali aniko rayi latu sumana hebini en jab mudum do faccitango umar way galle mahamoud samasiku
mali leedi andirandi jagaade mbassam ko buri hewde dido mbassam ngaji fu le leedi almani ndi iwata sonata le leedi mali ndi jamare hewnde ana nawtiro dum non kanko no dirtel adama sisogo cotto mbassangaji hollitiri wiide
yaade qualité ya vip
sifaji didi ngudi vip e kanye facebook so min chuwi bazin o bangal noneji kewdi dum beedo cuggu ka dum feewi ka saatu dum yimbe le ngaddan motif mun en so tawi uniforme non ma dum model mo joomu yino ko goddo de ngaddan photo mu dum tan min takka hen maitre mu dum joyina hawra e unyaaji sappo e go kalsi sefa so dum wadama sugol senegalais cuggu mu dum unnay sappo e jetti
jusqu'à 90000
mo wala bawde sodde mbassanga jirisu fu ana wayu sodde njafuddi non kanko hawa konate o hollitiri wiire cotto mbassan lumo mongo do bomoko do
actuellement ce qui marche
wat djul o bazin riche mo nyohaka uri darja ko wete turmani ko tushin iwata dum nandi sanne e bazin riche tugu mudum na yafi maitre mudum yutemet tati na cioda bazin ngaji di wala rewbe wala worbe buri fuf gine ko be rewbe malbe kay wattu dewgal be burata sodde bazin
pour leur mariage
adama sisoko o hollitiri wiire waddude mbassan ngay di leedi ndi irun lati babu so mo heba hen kebe mawde kamo halay no foti o hebata
mo mo employé
golobe djogi mi be nambara hakune chapan nay e joy e chapan e joy soni mi hebi faba lam o siki wala ele hitande mi wawi omde ko buri nyoro yimbe le
1000 personnes
yido jaguji ana wonde wadde golleji mawdi ana beeda kebe du le leedi malindi nomo kanko adama sisoko beediri do hen
di kabaruji ana pawi do gollidal hakkunde projet ngaji fondation irondel fano gay e jeddi lewru avril ndu odo mbawi hedade kabaruji gondi hakkunde studio tamani e kalangu
studio tamani yo pabal lamu leede suede danmark suisse e fedde leede europe
sakirabe nyandaro en kabaruji gondi le region ngaji meden dem fuddiran gawo tena hama do e ansongo anawar e kilometer nga chapande tati e joyi himbe taton wobe anda gondi wonnobe do moto ngaji palake luman kobe tam kute do lawol yonki fu heddaki hen kabe kuliti wide himbe be kanye donnano do mobe ngel fu be pidum en kobe tawi neno kobe tawi e juude mum en fu be jaati be kuliti wide watta fu do lawol gol be kuliti wide e be pale kawritan len kawrite ngadi kenyan to tombututu do holitingol sukabe to raji gondi do bamgol doroguji de andeji sarei keima amma bangu bitima batuma kanye nen de andeji wono do dum wada ta fondi nan kobe kanye doktor en pammini sukabe to rako dorogu watta bangal cellal ka fu hebingo hakillo sotul glace yo golle mo rewbe gaaw hewbe ngata wattu joni o hanena be kuliti wiide podere glace ana sotte to hande mbudi no gay le gelle badide ana sotte fa chapane tati e wi rewbe yo gaabe jangu mudu ana beede kebal mabbe fuudu de korkanati buri nena be kuliti wiide kobe kebata hen dum ana wada faabe darano almusa daji yo gaaji le galle sakirabe do kaddu di kabaruji ka kedde hedaade yewterende ana wodi wassalam